Matiw, surawol joweeɗi ɗaɓol. To on kiito woɓɓe ngam to ɗum hiito on, ngam non no kiitoriiɗon woɓɓe onon ma non ɗum hiitoranto on, nden e poondirgel ngel poondirɗon e maggel ɗum foondiranta on. Ngam ɗume ndaarata geenel gongel nder hitere banndiraw maaɗa, amma a wannaayi e legga wonga nder hitere maaɗa? No waɗata mbi'a banndiraw maaɗa, almi ittanma geenel nder hitere maaɗa, nden bo e woodi legga nder hitere maaɗa? An munaafukiijo, artu ittuki legga wonga nder hitere maaɗa, nden ngi'a boɗɗum keɓa no ittira geenel gongel nder hitere banndiraw maaɗa. To on kokku kutiiji goɗɗum sheniiɗum, to on ngaɗi non ɗi ngaylitoto ɗi shishita on. To on kubano aladeeji lu'u lu'u, to on ngaɗi non ɗi njaaɓay ɗum tan. Tore ɗum hokkay on, ɗaɓɓite on keɓay, silmine ɗum maɓɓitanay on dammugal. Ngam koo moye toriiɗo ɗum hokkaymo, ɗaɓɓutuɗo bo heɓay, nden koo moye silminiiɗo ɗum maɓɓitanaymo dammugal. Moye nder mooɗon to ɓiɗɗo muuɗum torakemo buroodi o hokkamo hayre, koo bo to o torakemo lingu o hokkamo mboodi? To onon kalluɓe, on anndi no kokkirton ɓiɓɓe mooɗon fii boɗɗum. Hakko nyaako mooɗon mo dow, o ɓuray non hokkuki toriiɓe mo fii boɗɗum. Fuu ko ngiɗɗo woɓɓe ngaɗana on, onon ma ngaɗaneeɓe non, ngam kanjum woni ko attawra e defte annabo en mbi'i. Nattire dammugal ɓiɗɗiingal, ngam dammugal jaaraygal halkere ngal jaajungal, nden ngal saɗa tokkuki. Nattirooɓe ngal e ɗuuɗi, amma dammugal jaaraygal yonkiki re'ata ngal ɓiɗɗiingal. Ɗon ma ɗatal jaaraygal yonkiki re'ata e ngal saɗi tokkuki, yimɓe seɗɗa tokkata ngal. Paamane annabo en fewre garayɓe to mooɗon nder nandi baali, amma nder ɓerɗe maɓɓe e ɓe nandi e shaafaali kalluɗi. On anndi tirayɓe kuuɗe maɓɓe, ɗum heɓata ɓikkoy inabooje to gi'ehi, ko ibbe diga to kooraaje. Non ma kooki e lekki botki e kirima ɓikkoy botkoy, lekki ki wooɗa bo e kirima ɓikkoy koy mbooɗa. Lekki bokki rimata ɓikkoy koy mbooɗa, non ma lekki ki wooɗa rimata ɓikkoy botkoy. Fuu lekki ki rimata ɓikkoy botkoy ɗum fe'ayki ɗum faɗɗaki nder hiite. Ngam non on anndi tirayɓe kuuɗe kalluɗe ɗe ɓe ngaɗata. Naa fuu bi'ay ɗoyam moodibbo moodibbo nattata laamu Allah, sey ni gaɗuɗo ko nyaako am mo dow yiɗi. E nyalnde jaango yimɓe ɗuɓɓe mbi'ayyam, moodibbo moodibbo, naa min nga'a jini nder innde maaɗa? Naa min mburtini ginni nder innde maaɗa? Naa min ngaɗi kayɗiniiɗum ɗuɗɗum nder innde maaɗa? Amma mi wi'ayɓe, mi annda on, shendire e am onon kalluɓe. Ngam non neɗɗo fuu nanɗo ɗe e boliiɗe am waɗi ko mbiimi, e nandi e neɗɗo gooduɗo faamu, mahuɗo wuro muuɗum dow tafaare. Nde ndiyam waɗi shanɗi keewi henndu ummoye fii wuro ngon, amma ngo yanaayi ngam ngo mahaama dow tafaare. Amma koo moye nanɗo boliiɗe am waɗaayi ko mbiimi, e nandi e neɗɗo mo walaa hakkiilo, mahuɗo wuro muuɗum dow njaareendi. Nde ndiyam waɗi shanɗi keewi henndu ummoye fii wuro ngon, sey ngo yani ngo sankitiingo fuu. Nde Yeesu yottini ko wi'ata yimɓe hawrutuɓe kayɗini e ekkitinol makko, ngam o ekkitinaayɓe no moodiɓɓe attawra ekkitinirta, amma o ekkitiniiɓe e bawɗe.